duuɓi kewɗi caggal mum yimɓe jibina yimɓe kebbini leydi ndi no waɗi leƴƴi kewɗi ɗon ɗum wonno gorko gooto mbiyeteɗo Abraham. Abraham ko sehlum Allah. Allah subi Abraham mbele omo waɗa ɗo omo waɗa ko wawa wadde. Allah wi ndaar asaman o lim kooɗe ɗe, sa wawi limde kooɗe ɗe ko noon ɓesguma Abraham mbawata ɗum limde. Abraham ene fawi jikku mum e Allah, omo hooli Allah, omo rewi Allah, kala ko Allah wimo omo gonɗini ɗum. Kono debbo makko mbiyeteɗo Sara o heɓanno ɓinguel. Sara meeɗa heɓande adr Abraham ɓiɗɗo. Sara mawni o naywi. Sara wawano hoolade ngol ɗo konngol maw heɓ ɓiɗɗo. Kono Abraham fawi hoolare mum e Allah, omo andi Allah tan wawi wadde kawisaji. Allah ma hokkumo ɓiɗɗo. Nene gotol Allah wimo Sara ma dañ ɓiɗɗo gorko. Abraham e Sara noddiri ɓiɗɗo o Isaac. Isaac jibina ko yamrore Allah. Ɗum tagi Allah yiɗi anninde Abraham ko kanko wonata tandiraɓe Jésus Christ dandowo aduna o foof. Maw jibine ɓoyata Yesu mawni e dow yidde Allah e nder aduna he.